Tangu niwe mtoto mdogo, sijakosa kitu, na hata nikikosa, nalikutumania kutupatia fedha, dhahabu, vitu vyote baba ulivyumba. Na tena baba ukasema, tukikuomba baba utatupa. Sauti kanipa nzuri baba, Mr. B, Psalms 138. Kama ni kuimba nitakuimbia, kucheza nitakuchezea, dhabihu nitakutolea, nilio hai machoni pako. Kuimba nitakuimbia, kucheza nitakuchezea, dhabihu nitakutolea, nilio hai machoni pako. Yeah, baba,
pokea.
Yeah, baba,
pokea.
Yeah, baba,
pokea. Sifa toka ndani yangu.
Hey baba,
pokea.
Hey baba,
pokea.
Hey baba,
pokea. Sifa zote ni zako.
Utukufu wa mbingu kawacha kuja kunifia mie. At the cross, at the cross, where I fast all the light. Najua baba ulinipenda kabla ni kujue, najua mbele ya tu iwanda meza. Baba nile na we, when I'm empty you fill me up, when I'm falling you hold my back, when I'm done you pick me up. Jehovah your name be lifted up, when I'm empty you fill me up, when I'm falling you hold my back, when I'm done you pick me up. Jehovah your name be lifted up. Hey, hey baba,
pokea.
Hey, hey baba,
pokea.
Hey, hey baba,
pokea. Sifa toka ndani yangu.
Hey baba,
pokea.
Hey baba,
pokea.
Hey baba,
pokea. Sifa zote ni zako.
Tatana biso nalikolo, kombona yoeza la Monsanto. Besa biso kwanga eko kilelo, mokonzi nangayo. Kamba biso kome kamate, kasi bikisa biso na mabe. Mpowete na yoeza libo konzi na kembo, nalobiko. Kama ni kuimba nitakuimbia, kucheza nitakuchezea, dhabihu nitakutolea, iliyo hai machoni pako. Kuimba nitakuimbia, kucheza nitakuchezea, dhabihu nitakutolea, iliyo hai machoni pako. Lobiko na lobiko, lobiko na lobiko, lobiko na lobiko, na bokonzi na kembo. Lobiko, lobiko na lobiko, lobiko na lobiko, lobiko na lobiko, na bokonzi na kembo. Lobiko nanga yo papa, zambe mokozi na yo, oh dadie,
na bokonzi na kembo. Lobiko
ezanga ite, zambe na lendi yo, zambe mokozi na yo. Papa, eh, zambe,
zambe,
okay, asifa,
zambe, na bokonzi na kembo. Lobiko.